Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Philippe Dambélé to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jamnal sakrabe kedibe fed M5 RFP holliti anya mayre guldide CNSP bangal transition lati do beta ko woni ko fedende may hali dun le karutal ngedobe kabaruji e on wattu goto o pelle pabotobe gubal CNSP ngeli yo lam ngajo o halfine kabitido bien jagnirde kewde na muti le jamma bamako do e le kedde leedi ndi tawane jandiidi puditi nyandi alternere de le leedi mali bien hejabe lambe holti wiide bien na fian dabreji yalla de do jagnirde na pudita jande fay boyata siraji wonande radioji leedi mali projet mudun martinama kumpa beta ko hotel salamtun e do mijo hak bien na fanda ndudo talkuru yo yalla radioji di na heba ko gollida bangal kabaruji dingon sembe kabaruji amen hande bien kikide talatare sappo e jolir septembre 2020 bismillah sakrabe fed M5 RFP na feliti golididde gubal CNSP yalla transition o na feba e le kawrutal ndokobe kabaruji beta ko ndedo fed holiti metti mayri bangal mbien tongande joda halaji di yontere jabbinande wihi na jogi anya golididde e gubal gal e on wattu goto o fed mouvement populaire du 4 septembre lolirde MP4 ngadi imadra yalla lam hakunejo o na halfine kabitido kedona kabani en Maliki Diallo e do fostango Umar Wagoli Amnata Dial
le wattumo colonel Assimi Guita lamido fedde CNSP woni e batu nokkuno dirtedo Accra leedi Ghana fedde M5 RFP binobe jabonay talkur bamanon le sappudi lewur septembre jabinon du wattu jonobe bibe ngaram be gollide e mangal pade embe yella lamu hakkundejo nyibudan hebe leedi meden di dido kabaruji be dokki dun wakande be jidno e yottinobe kabaruji nyalawma hande no be miccitini jamarnde du wiide be gollidi e ministere embe wakande bato wadannonde keddemo kanko no dirtid Ibrahim Ikasa Maiga le fedde M5 de woni mudum ko masifido hen
nangodirgol amen gol ana heddi no hana latade mer M5 RFP ka fahan ana wedi juude mudun ana tawda e fedde CNSP ne faa be gollide e dokkondira hakkilaji mebe tawda be leydi Mali ndi fu faa no leydi ndi wawi mo intinirede no haniri
fedde M5 de wi ana haja gollidinde mabbe ka fahande do wonno do woni yeyelo no civil hani lamirade leydi ndi fedde no dirta mouvement populaire du 4 septembre MP4 wondube wadde dakugol muuden le nokku goto nokku no dirtede place l'indépendance wana e hakkile tawda kollitiwidi ministere be jodo ton fa wotteji di ngada leedi meden di keddemo kanko no dirtel Alassane Keita kanko ditno kabaruji fedde no dirta MP4 de ko masifido hen
pour venir témoigner
garbe hollude mi don gonde fa abada CNSP kanyin e habbitibe leedi man ndi fu hollitinde wiide tan bibbe leedi man ndi jogoto leedi ndi no haniri darontoni denani min kollitam be mi don tiagal mabbe kambe habbitibe leedi ndi min fu mi don nanini waldude be jokkude be e dawidi be mota elam hakkunde jo
wattu jono jamare nde fu ana fotindiri e batu gondude wadde nokku no dirtede Accra leedi Ghana ko hani yaltude e odo batu kanko lamido ministere mbé o djewan yalla hono mo hani halirde ko nangata hakkille fewde lamibe fedde sediya wonde
kala njidore faam mbiyer na do hejjo so tamani na mbawi notara bembal whatsapp numero won 76 62 88 51 yamu mo bur yowata himu 3321 Oli tama bi de kan ak kiddo leedi malindi general Moussa Traoré iwi hen hande o bami non lamu watu 1968 tiagal la coup d'état ben fewde e president arandejo leedi malindi Modibo Keita kanko dun lamu makko samindira ba ben coup d'état ben solla sabe watu 1991 tiagal Imad Radji bibe leedi ndi general kiddo on a jogi non dubi chapande jetti e joy ben yoto buramoga bangal kiti cikita do latade jardinke leedi mali Alassane Ag Abdul Aziz mbien yaso CPI ko dum fuf miji avocat en torrabe be yontere mbien cako tiagal ko kiti o fuddi e wi kanko maître Kassongo Mayombo nyaw covid 19 e taere fuf fay hunde yabaka e le landinal kiti o mbien na ka non e holliti wiide latiralaji yogaji kay takama bangal kaake golirde avocat o wi hidun mbien na damgal na uttani kala njibbe latade CDN fay so yata fe tiagal yamrore procureur o kedana ko hebani en na seku gajigo e do fostango mumnatu sendugo
les conditions
dabareji jo inama yalla sargongola ana wawi wadede feso tabe kabaru nyaw coronavirus ana didala yokaji ana bangal mun do hadde kay sargongol ana wonde wadede hono conseil e yibele darani be kabaru mu yokabe bawa wadde kabe bawi hokkude hakkilaji mabbe do ben goni idu holita wide be ben bawi daranade golle mabbe ka ko wonani adadu yibe ne humani be wadde e sargongol idum pindi e greffier en kanyi kabaru adi sudundu ko wonani kabaru yibele torrabe be ben bawi neddude sede mabbe e bataki leno yibele torrabe bawa bamde anya kabe hore mabbe wide be ngara e sargongol yo sudu procureur wawi daranade dum e bamde sede ne torrado so tawe idu
nécessaire
tawane jandeji di puditi ben altenere kenyan leledi malidi jangnirde kewde bamako e kay nokuji kewdi leledi ndi na mutile jam suka be lokuyi de do jangnirde kay jittiraga fe dumdi tafunna fodde ardibe be ben dawra kabar mudum keddana ko benen Moussa Malle Sissoko e deux fajtango Omar Waygalo
li lamu ñono ko yaata ciudi école ngaji temetete chapantete e joy le commune ngaji sappo didi kanye ngol ko kasaraaji kamun jotti non kanko no dutte do Modibo Traoré lamido dekap ñono hollitiri wiide o wi dido ciudi école mahiraadi lope di ka fu ko heewe mudun sami yogaaji du ceekiki mahiraadi ciudi simon di yimbeele be kasaraaji kamun jotti ngoni e mudun du e tawede fo yobbe gondi e dartude nokkule do be kaani janginde sukaabe o do tay kam mu yo goto wodi nokku no dirte do masina ko heewe ciudi ekol mahiraadi lope di chami goddi anton du ceekiki kanko Maliki Djibo dekap nokku no dirte do masina o be gondi e gollidinde fedde humnide kabaru lekkol wonde tonde no be kaani hebirde pompiji ko yaltinta ndiyam eno nokkule godde kani darnirede kanko dekap nokku no dirtedo saro o witti dalaji mawdi be joggi ton ko nayri bangal classeji di chami musenga be du ngala ton nokku no dirtedo bafula be le raison kai ko yaata ciudi école teme der kani en chami ton goddi du hendu jaati yaade mudun kanko dekap gondo ton o wiye joggi ti dalaji ko nayri bangal musenga be sabite ngala ton wottu joni o do bamako do 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 tay kam yo goto ciudi école goddi anton diyan heewi mudun pep diyan kammu
si jotamani e do dawridal urtel kanye hak ngadi karutal beta ko do ben huncangol hore sarjaaji kumani di totugol kabaruji le radioji fanda mudun woni yalla radioji di na heba ko golira bangal journalistagal ben radio keddano ko ben Umar Waygalo do fostanko kanko amnata jall
ndeto tongane hebe hakkile mudun yo fedde no dirta hak kanye irtel ko woni fana mudu faabe pabbo yottinobe kabaruji wobbe leliidi malindi kanko banju gudante o wudun latu sababu sobe kokka kabaruji nyibudi
ce document était
docteur anjegi nafa sanen de wallan gollobe gollal a radio ngaji kanye etide ngaji ngal laawi luppi mbaawi beedire gollal mudun enga hakkilaji luppi e laawi luppi faaji me galle be keba kabaruji no haneri odon andi hande ada golla radio ngaji kanye tili ngaji di hekkintobe yogabe an gattan hakkinde so wonko futundirade kabaruji madadi ka hande e mbabi heude dewter wallor en e do majjun fa ngaden gollal lobbal no haniri de min dum do gollal lobbal sanen sabi en fu en jangobe en ekkitobe do majjun
toujours besoin d'apprendre
fedde no dirta hakkinde holliti dum faabo to dum no hani yubbinirde golleji radioji kanye teleji gondi le leedi meden di kedde mo kanko no dirta do Muhammad Hamele fedde hakkinde o woni
gaɗan
kawrite faami dokkodira hakkillaji e dow majjum e cuuɗi gulgirɗiɗi kono ɓe mbaawi ɓamirde gollal maɓɓe ngal no haaniri hannde min gaɗan komin mbaawi fof faa yimɓe ndaaroɓe kartal jottino kabaruji fuu ana haani tabaade ɗi laawi dokkaaɗi e gollal ngal ɗi na faa neɗɗo naata e felde wiyeteende irtel e radio ngaji kañi e teleji sana tagooɗi laawi faa gollida e felde mawnde ardiine ngal gollal woni hak sona tabaɗi laawi dokkaɗi e nder dewtere neɗɗo fuu mo tabaki ɗi laawi gonɗi e dewtere nde ɗi fedde mawnde nde ana waawi darnude gollal joomuna jukki ɗum woni
hakka
le ndeɗo dewtere tonganɗe nogayi goni e muɗum soɓe tilikile oɗo bot fedde hakka kañi irtel ƴewtoto yallo hono yimɓele yettinoɓe kabaruji kani tabiradi ɗum
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe.
sengar ele kabaru jamen nder mi raison ngay di am bientou kajulu ton karotal balle didi do cellal kabaru bengu fuddi beta ko o am bien sappo je lewru septembre fanda mudun woni rentinde e golleji di moni be kabaru mudun bien ele yiriwera gollide be gollirde humanide tutin gol didi cellal bien lende e ko nande mun en le commune ngaji joy cercle kajulu bi men gube ngarbe yimbele ngarbe hawrude en be bien ardibe dinaji lamuji tawangal halnana en e kanye habitibe coopération espagnole won itudo jawdi mudum to kulkoro ton non bien goldirde protection civile de fecci yontre jabbiden de ben nyamriji nyamduji e ko nande mun en ben hakunde yimbele kebbe torra to boji jabbididi ben to yo gure welese bugu sanan koroba falu e kulukani ben ndendo ndedo fecca dum do ko fecca woni ben tonuji nay gauri tonuji nay maro rakilaji temedere sioji temedere goldirde ben marti nawturke ngal do kortal dun no humpitinde jamarande do tabre kandi fiade ele mbiyan na fratiji bonanda njem kam antimdarna kabaruji dito buram ton dawul arandewul bato lolirdo mbiyan na tumbutu mbiyan na nyande altenere sappo e nay lewru septembre hitano 2020 dum latenki kambe rewbe jawbe mbiyan na kebal sanne bangal yeyugol kulle kecce jamare de dun weltani sanne jamare buram de kay beltani sanne dawul gol sabi ele wattu dawul gol fufu mbi kaw kulle treji kewdi mbiyan na hebata lew buram na e do toguji dum jafuri dum timinta kabaruji amen do e sedega to meden gowan.